ɗume woni ma'ana mardiji sukaɓe bonɗi?
Partiri from the travail des enfants.
Nder golleji bonɗi ɗi sukaɓe fotorɓe ɓuri wattede nder mum, ƴamɗe nayyi kalaɗe nder degugol junngo hemre e capanɗe jeetati e ɗiɗi. Do haɗugol gollinde sukaɓe golleji ɗi mbawi titta ko tabintina nder hitande duuɓi 1999 fedde leyɗe duniyar hawjinde golle Genève. No woodi filla mardi bonɗi gattol sukaɓe fotorɓe nder gaɗol jeenu na gaɗol silmaji ko jeenu tawa ley mum, kamɓe gattor maɓɓe nder golleji bittinol kulle ko laamu ha golleji ɗin ɗon fuu no wawi waddude saɗorma hara cellal ɓandu ndenagu ma hakkilo suka. No woodi ko hana golle bonɗe ko suka wattete nder mum, ndeni wonana no walla saaroɓe muɗum no heɓa ceede seɗɗa. Ɗum ɗon no famtini, ɗum ɗon limta kena nder dekkugol junngo leyɗe duniyaaru hemre e capanɗe jeetati e ɗiɗi.
Gollinol e mardiji bonɗi ɗiye woodi ɗo Niger.
Ɓurɗi bonde ko sukaaɓe gattete leymum ɗo nder Niger fii gollinol sukaaɓe fotorɓe ley gayɗe to kaŋŋe wasete, to ɓe gattete unude kaaƴe baseteɗe ɗe kaŋŋe ittete nder mum ɗen hedde to hirsirde ɗon dow. Wakkati mo ɓe jarte ɓe golline on do hana ɓe jaare ley wakkati on, ngam ton yiite dabbaji no kirsa ƴiiƴam no wecciti nokku fuu. Iɓe gatte du e piiɗe bara ko leydi Niger haɗi.
Niger ɗo no woodi talki ƴeewoji fii mardiji bonɗi ɗi sukaaɓe.
No woodi talki sariya ɗiɗi talkuru fii gollal suudu assemblée tabintini. No woodi talkuru sariya laatindu nder mun haala bonki ko watte yaade e sukaaɓe. No woodi laawol laamungol gomnati dow fii mardi bonɗi ngol tabintina kenana hakkunde duuɓi 2003-2005. Ngol laawol du haɗi sukaaɓe gatte e fii mardi bonɗi. Hunde fuu ko laati bittinol gineeji bonɗi noon ko wala e laawol laabi laamu kadi golleeji ɗin jukkooji du nimɓe wattoɓe sukaaɓe ɓen e golle ɗen.